Blog Talk Radio.
I'm not afraid.
banyarwanda banyarwanda kazi bakunzi b'ibiganiro bya radio iteme banywanyi b'ikiganiro urwatubyaye nongeye kubaramutsa no kubifuriza ibihe byiza aho muherereye hose. Turi kuwa kabiri tariki 26 z'ukwezi kwa Gicurasi muri uyu mwaka 2023. Ikiganiro rero n'urwatubyaye ngewe ndi Anisiti Karege wakibateguriye. Mu kiganiro cy'uyu munsi ndi kumwe n'umutumirwa Eli Ngirabakunzi nongeye gushimira cyane ko yitabiriye ubutumire bwacu. Nagira ngo rero numve niba bageze muri studio mbanze musuhuze muhikaze musabe nawe ko asuhuza abadukurikiye hanyuma tuze dutangira ikiganiro. Bwana Eli Ngirabakunzi muraho neza?
Muraho neza Anisiti Karege.
Turacyashima Imana natwe.
Murakoze ndagira ngo ngushimire kuba wantumiye muri iki kiganiro ngo tuvuganeho ku byerekeranye n'aho u Rwanda rugeze n'aho rugana. Nkaba rero nishimiye kuba turi kumwe nkaba nsuhuza abakurikira radio iteme n'abanyarwanda muri rusange aho bari hose bumva ikiganiro ubu ngubu bazanacyumva mu minsi izaza. Nkaba rero nishimiye ko turi kumwe kandi nkaba nifuza ko tuza kugira ibiganiro bigirira akamaro abanyarwanda. Urakoze.
Urakoze cyane. Nanjye ndizera yuko turi bugire ikiganiro cyiza kandi wa mugani kigira abo gifasha mu myumvire y'imiterere n'imigendekere y'ubukungu na politiki z'igihugu cyacu. Ikiganiro cy'uyu munsi twagihaye umutwe ugira uti umugambi w'Ubwongereza wo kohereza bimukira mu Rwanda ukomeje gukurura impaka. Dufite aho twabihereye dukurikije amakuru yagiye acicikana hirya no hino mu itangazamakuru turaza tubirebe. Hanyuma hari indi ngingo irebana n'iby'ingengo y'imari, ubuke bw'amafaranga mu isanduku ya Leta, yaba amafaranga y'amanyarwanda akoreshwa imbere mu gihugu, yaba n'amadovize yifashishwa mu gutumiza ibintu mu mahanga, nabyo turagira icyo tubivugaho. Ese ingingo ya gatatu, ese koko ingabo z'u Burundi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zaba zaragiye gufasha umutwe wa FDLR? Twabihereye ku kiganiro cyanyuze kuri televiziyo y'u Rwanda ndetse bikaba byarateje impaka kuko ari u Burundi ntabwo bwabyishimiye ndetse n'ubuyobozi bwa Orenfor RBA ntabwo bwishimiye amagambo. Nabyo turagira ubusesenguzi tubukoraho cyane cyane mwebwe Eli Ngirabakunzi. Sinzi rero niba izi ngingo wumva zihagije, hari icyo wakongeraho wumva twaganiraho? Ntabwo twagiheza, wumva zihagije muvandimwe?
Yewe ndumva bihagije. Ni nyinshi izi ingingo tuzimbitse tukaziganira uko zikwiriye. Ubwabyo byaza kuduha ikiganiro gihagije cyamara amatsiko abatwumva. Sinzi niba kuri radiyanye mwaragize icyo mubivugaho, rimwe na rimwe amakuru yo mu Rwanda azari menshi cyane, ariko nagira ngo tutaza kurangiza ari tudashimiye ukwishyira hamwe kw'abanyarwanda bashaka kugira ngo bafatikanye kwigira hamwe hazajya imbere y'u Rwanda, nubwo bahereye ku bitari byiza by'uko u Rwanda rurimo rurwana na Congo. Kiriya gikorwa rero ntekereza yuko ubwo gitangiye kugaragaza ko abanyarwanda barimo kwishyira hamwe basaba yuko ikibazo cy'u Rwanda bagifata mu ntoki hamwe twese, twagifata mu ntoki hamwe twese abo mu gihugu n'abatari mu gihugu. N'icyo ngicyo hari umuntu yasa n'uvugaho, njye n'icyo nakivugaho ni ukugira ngo umuntu avuge ko agishyigikiye.
Uravuga iriya nama y'i Washington?
Yes, inama y'i Washington n'izindi zaba zarabaye zishaka kugira ngo abanyarwanda dufatikanye gusubiza ikibazo cy'u Rwanda.
Ni byiza, ngira ngo tuzabishakira umwanya wabyo wenda no mu bindi biganiro, kuko hari bagenzi banjye bari muri iyo nama mwabonye ku ifoto, nibwira yuko aribyo aribo bazakoraho ikiganiro ku buryo burambuye. Ariko urakoze kubyibuta wa mugani ni initiative nziza, umuntu atabura gushima. Bo, tugarutse ku ngingo rero z'uyu munsi. Kuva ejo kuwa mbere, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ariduha muri Qatar aho yitabiriye inama ngo yitwa Qatar Forum Economic Forum yayitumiwemo inama y'inyine nkuko byumvikana iriba ku by'ubukungu. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru kuri wa kabiri ubazo bamubajije bagarutse cyane kuri cya kibazo cy'amasezerano Ubwongereza bwasinyanye n'u Rwanda kubirebana no kohereza abimukira nyine mu Rwanda abimukira bava mu bihugu cyane cyane bya Afurika na Aziya bashaka kujya mu Bwongereza, harimo rero abagenda bitwa ba clandestin bagenda ku buryo butemewe n'amategeko. Abo rero nibo bavuga ko ayo masezerano avuga ko bazoherezwa mu Rwanda. Ni amasezerano yashyizweho umukono umwaka ushize ngira ngo murabyibuka, ariko yakuruye impaka nyinshi. Uyu munsi rero yabaje Paul Kagame aravuga ati twebwe nta muntu twigeze dusaba yuko batwohereza bimukira, nuko gusa batwiyambaje mu gushaka uburyo ikibazo cy'abimukira cyakemuka. Aha rero niho twatekereje ingingo tugira ngo twongere tubiganireho n'ubundi twigeze kubikomozaho muri iki kiganiro cy'u Rwatubyaye, ariko nuko bikomeje koko gukurura impaka. Hari ibyo ngibyo abaje Paul Kagame, impamvu bamubajije nuko bikiri d'actualité ko mu Bwongereza hari imanza z'urudaca. Nanditse hari nabonye ministri w'Ubwongereza Suella Braverman ushinzwe umutekano aterana amagambo na HCR, kuko HCR yo ntabwo ishyigikiye ayo masezerano, ivuga yuko mu Rwanda batubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Eringira abakunzi rero ngira ngo nawe wabikurikiye amasezerano warayakurikiye, icya mbere nkubaza wowe uyatekerezaho iki, icya kabiri ese ko kubona aho bigeze ari amasezerano akomeje kurwanywa n'abantu benshi, wenda ishyirwa mu bikorwa ryayo bitazagorana?
Murakoze. Ntabwo ikibazo ni kigari cyane. Icya mbere ni uko kugira ngo amasezerano yabayeho kugira ngo akemure ikibazo. Ikibazo gihari ni ikibazo cy'abimukira bimuka bakajya muri icyo gihugu cy'Ubwongereza batasabye uruhusa rwo kwimukira mu Bwongereza cyangwa se n'ahandi Burayi. Ariko ubwo nacyo si ikibazo ubwacyo, ahubwo ni umuzi w'ikibazo ni kubera iki abimukira bava mu bihugu byabo. Icyo ni cyo kibazo nyacyo cy'ingenzi. Kuba Kagame yabyitwaramo cyangwa se u Rwanda rubyitwaramo rugafata ikiriya rugashaka gutanga igisubizo, ntawabigaya. Rutanga igisubizo mu bushobozi n'uburyo gifite. Ntabwo buriya Kagame cyangwa u Rwanda bazi bumva biriya bibazo biremereye byerekeranye n'uburenganzira bwa muntu. Buriya ngo ngo uburiye mukwe ntako batagenzije, buriya bumva ko ariko biba bimeze ahari byagagombye. Ariko rero ngera aho nshaka kuganisha ikibazo ni ukuvuga ngo kuki kiriya kibazo cy'abimukira kigumya kuba agateranzamba, uruhare ni bande batuma kiriya kibazo kibaho. Igituma kiriya kibazo kibaho ni abakuru b'ibihugu bya Afurika na Afurika ni ubutegetsi bwa muri Afurika, ubwo ndavuga b'Abanyafurika ntabwo mvuga bo mu bindi bihugu. Abandi batera icyo kibazo ni abatera intambara muri biriya bihugu, ntibibe na rimwe bigize umutekano. Biba u Rwanda rwashaka kuza kuvuga ngo ruratanga igisubizo kuri kiriya kibazo, aha byumvikana ko ntarimo kuruvugira. Ubundi ntabwo nagaya aramutse ari nk'umuntu cyangwa ari iki uwo ari wese waba arimo agira igikorwa akora kurenza abatagira icyo bakora. Kiriya kibazo rero numva abanyafurika bakwiye, abategetsi ba Afurika bakwiye kukicara bakagishakira igisubizo. Kuki abana b'abanyafurika bava muri Afurika ndetse umuryango w'ubumwe bwa Afurika ukicarana na ibyo bihugu by'Uburayi bagashaka igisubizo gihamye, ntibajye Ubwongereza ngo ntibugende ngo bujye kwihererana igihugu nk'u Rwanda ngo bajye gukorana amasezerano ngo abantu bose bajye babazana mu Rwanda ngo hanyuma ngo bazajye bashakisha ahandi bajya. ntabwo urwanda rurusha ubushobozi ari ubw'amafaranga ari n'ubw'abakozi ubwongereza ntabwo biriya byagakwiye ari abongereza nibo ba mbere bagayitse n'abanyaburayi bo kubona bumva yuko niba abantu abo banyafurika babagiyeho bazi kwaga babasuhukiyeho ahubwo bashaka kujya kubasubiza mu kindi gihugu kidafite n'ubushobozi na bukeya bwo kugira ngo kuba kibe cyabakira ariko nk'umunyarwanda biramutse ari no mu muco w'u Rwanda biramutse noneho ari no kuvuga ngo abantu bashaka igisubizo cya kiriya kibazo njye ntabwo natera ibuye cyane u Rwanda kuba rwarakoze biriya icyo naruterera amabuye ni ukuvuga ngo kuki rudafite rudatanga uburenganzira bw'ikiremwamuntu icyo nabiterera ibuye ikindi cya kabiri kuki mwirukana abantu mu mazu yabo cyangwa se ngo ni mu manegeka mutabahaye indishyi ikwiriye ibyo akaba ari ikibazo ahubwo abongereza bari bakwiye guheraho bakareba niba u Rwanda rufite ubushobozi bwo kugira ngo bakire abaturage bandi mu gihe ubwabo mu gihe no mu baturage barwo uretse n'ibigo byo kuvuga ngo uburenganzira bw'ikiremwamuntu no mu baturage barwo rutabaha ubwo uburenganzira bwo kubaho neza bwo gutura neza bwo kubona ibikwiriye by'ibanze by'ubuzima bw'umuntu njye nuko nguko nakumva ikibazo ariko ntavuga ngo ikibazo ni uko u Rwanda rwasinye amasezerano ahubwo ikibazo ndagishyira cyane cyane ku bandi ba perezida b'abanyafurika ndagishyira ku Bwongereza n'abanyaburayi kubera izo mpamvu nyine nakubwiye kuko abanyaburayi n'abanyamerika n'abandi akenshi bateza intambara muri Afurika bakajya muri Afurika kuhacukura no kuhakura ibyagashoboye gutunga abo banyafurika ntibakora akazi gatuma ntibashyireho inganda n'ibikorwa bituma abanyafurika bakomeza kubona akazi ahubwo bagasohora bagasahura ibyagashoboye gukorerwa muri Afurika bikajya i Burayi ubukungu bwabo bugasagamba bukajya imbere none hari nabwo bwa bukungu abanyafurika birukanka basuhuka bajyayo ni ukuvuga rero ko gushaka gukemura ikibazo hari icya mbere kuko abo bantu ntabwo bateye impungenge ntabwo bateye akababara abanyaburayi aho bahungira ariko nanone abanyafurika twebwe nitwe twagombye kuvuga ko biriya bintu bibabaje tugatangira kubishakira igisubizo aho kugira ngo igisubizo ndakirenza Kagame wenyine ntabwo ashobora ntabwo kiriya gisubizo ntabwo yakibonera
ikibazo abantu bavuga nk'ibyo nawe urimo kuvuga ko abanyaburayi bafite uruhare mu bibera muri Afurika donc hari ibyo bintu by'abategetsi batubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu harimo n'abo mu Rwanda ariko kubera ko nta demokarasi bashyirwaho n'ubundi n'abo bantu bo hanze niba Bwongereza bushyigikiye ubutegetsi bwo mu Rwanda ukirengagiza ibyo bintu abandi babubwira ko butubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu ni ukuvuga ko nyine nabo bafite uruhare mu bihabera ariko ikintu gikomeye cyane ni uko u Rwanda bashaka kohereza abimukira narwo rufite abimukira benshi kubera nyine ibyo bintu by'uburenganzira bw'ikiremwamuntu guhutaza buri gihe abaturage bituma benshi bigendera nta kindi gihugu ugerebye proporsiyo y'umubare w'abaturage igihugu gifite ukareba n'impunzi ziri hanze kugira ngo u Rwanda nirwo rwaba rufite umubare w'impunzi nyinshi hanze urebye mu karere mu bihugu duturanye bya Uganda bya Kenya bya Tanzania by'u Burundi bya Zambia bya Malawi n'ahandi tutavuze abajya mu bihugu bya kure mu bya Aziya by'Uburayi na Amerika n'impunzi ni nyinshi cyane noneho ugafata uwo muntu abaturage bahunga ku bwinshi kubera politiki ye ihutaza abantu ukajya kumwohereza abaturutse mu bindi bihugu ndumva hatarimo kwivuguruza bikomeye
urakoze ngenda banza nsubire ku kibazo cy'igitera ubuhunzi habanza icyo abanze icyo kintu cy'intambara ziterwa abazitera akenshi ni ubutegetsi bwo muri ibyo bihugu byacu noneho bigashyigikirwa n'abanyaburayi babishakamo inyungu zabo ntabwo ari inyungu zacu z'abanyafurika babashaka icyo ni icya mbere gitera ubuhunzi intambara icya kabiri gitera ubuhunzi ni ubukene buterwa n'izo n'uko ibyo bihugu bitagira umutekano ntibigire ntibishyireho porogaramu z'ubukungu n'inganda zishobora kuba byatanga akazi iyo niyo mpamvu ya kabiri impamvu ya gatatu yindi ishoboka yo nta n'icyo yabitwaye cyane ni abashobora kuba bajya gushaka akazi ahandi kubera ubuhanga n'ubumenyi baba bafite biba bidashobora kubonerwa akazi muri ibyo bihugu baba barimo ariko abo ni bake cyane aho rero uruhare rw'Ubwongereza kugira ngo iriya politiki yo mu Rwanda cyangwa se no mu bihugu byinshi muri Afurika si no muri Afurika n'ahandi byatangiye kuhagera byo kubuza umutekano ibihugu byinshi kugira ngo bahungukire bacuruza intwaro nibarangiza bazajye kongera kubaka nibarangiza ibihugu bifite ubukungu bigumye kugira akaduruvayo uruhare runini cyane bari abafatanyabikorwa mu bikorwa bibi umaze gutsinda uwo ari we wese cyangwa umaze kugera ku butegetsi uwo ari we wese yamufasha arwana akaza kugera ubwo afashwa n'ibyo bihugu bamufasha mbere akirwana bamufasha atararwana cyangwa se bakamufasha yamaze gutsinda asanga ibibazo ari byinshi agomba gukemura icyarimwe ndetse bwa butegetsi bukazamunanira kugira ngo azakomeze aganisha imbere ashyizeho umutekano ni nacyo kibazo cyabaye nacyo kibazo u Rwanda rufite kugeza uyu munsi ntekereza kuko ikibazo cy'u Rwanda cyo kubura umutekano cyo kubuza abantu uburenganzira bwa muntu imizi yacyo mu mateka yacu y'abanyarwanda ntabwo kibonetse uyu munsi gusa ni nacyo njye nifurizaga abantu bashaka kureba imbere hazazaho mu Rwanda ko tugomba kubanza tukareba ko mu Rwanda dufite intambara imaze imyaka 64 nine iri hagati y'abanyarwanda kuba Kagame ari ku butegetsi yabuhawe n'uko yaje arwana ashaka gusubira mu gihugu ahereye kuko iyo ntambara yaje muri za 59 itari yararangiye nabi n'uyu munsi ku gutegeka biramunaniye kuko biramunaniye kandi ntabwo bimunaniye wenyine ari kumwe n'abanyarwanda benshi bamushyizeho nabo bakiri kumwe bamwe batandukanye n'abandi baracyari kumwe ndanga rero kujya mu kumutunga agatoki wenyine kuko Kagame ntiyishyizeho Kagame twamushyizeho turi abanyarwanda benshi hagati aho aratunanira wenda bamwe twavuga ko yatunaniye bamwe tubivamo abandi bagera gute ariko n'ibyo akora byose n'ibyo arimo akora byose buriya ni abanyarwanda dukwiye kubikemura tukabibuza kuko niba yarangiye abantu bakikorera ibiseke ari 40,000 ngo bagiye kumushyiraho abandi bakagera gute bagira ubwoba batavugira babishaka batabishaka Kagame n'abanyarwanda twamushyizeho tubishaka tutabishaka ashobora kuba yaratunaniye cyangwa yaragize gute ni ukuvuga ko n'ibi bibazo rero akenshi na kenshi yego nta wabikomera amashyi ngo avuge ngo ni byiza nawe ariko byari bikwiye gutuma abanyarwanda twibaza cyane cyane mwe b'urubyiruko mukavuga muti ntituzakore nk'abariya basaza bangira abakunzi n'abandi noneho tuzige ikibazo tukigire hamwe uyu munsi sinshaka kubashuka ngo mbajyane mu kujya gutera amabuye akariho k'uyu munsi yuko iby'uyu munsi byarangiye byamaze kuba ahubwo ni ukuvuga ngo nibyo iby'uyu munsi tutashobora kugira icyo tubikoraho ariko dushobora kugira icyo dukora ku bizaza ejo sinzi niba aho ngaho uri mu nyumva
ndimo ndakumva ngira ngo nibyo uvuga ni nka bya bindi wahereyeho z'abari abantu bahuriye i Washington ibyo nibyo bashaka yuko wenda bakemura ibyo bibazo kandi burya n'ubundi ngo uburira umubyizi mukwe ntako abatagize hari benshi bagerageza ariko nyine umuntu akurusha ingufu abazikurusha no gukomeza wenda abantu bakagerageza ariko tugarutse kuri cya kibazo none nakubajije mu kanya kuri aya masezerano ukurikije uburyo abantu barimo bayarwanya urabona azageraho akajya mu bikorwa cyangwa
kuba umupfumu ku bwanjye ntabwo bikwiriye kuko bajyana abantu babakwiye mu Bwongereza aho mbogamiye naho babakwiye mu Burayi bamaze kuhagera ngo bagiye kubasubiza muri Afurika ntabwo ari byo iyo niyo ntuza niyo pozisiyo yanjye ntabwo ari byo rwose kwitwaza ngo umuryango w'abibumbye uharanira impunzi ngo wagiranye amasezerano n'u Rwanda ntabwo ari byo nanone kiri leta y'Ubwongereza irimo ishyira imbere kuko ayo masezerano yakozwe mu kintu kimeze nk'ubwihute bimeze nka urgence kuko abana b'abanyafurika benshi barimo bapfira muri Libya barimo bagera gute ndetse n'abantu babuze baba ndetse n'abo banyafurika benshi n'abandi babuze babatwara sinzi ni ukuvuga ahubwo bashoboraga kugenda bakareba mbese b'abantu bameze gute bakagerageza kubakura mu Rwanda bakareba uburenganzira bwabo kubigira ni ukuvuga ni ikibazo cyari ikibazo tekinike ni ukuvuga yuko Ubwongereza kuba bwa UNHCR yarabikoze yari ifite ukuri kujya gusinyana mu masezerano kugira ngo ikibazo kibone igisubizo abantu begumya kwicwa abagore kwandagazwa n'ibindi uretse kuko iyo haboneka ikindi gihugu byari kuba byiza kurenza ariko ntabwo abantu bahera aho ngaho ngo bavuge ngo kuko byabaye ngo noneho n'abandi basuhutse ari abasuhutse ari n'abahunze izindi ntambara ngo bajyane mu Rwanda ntabwo ari byo ndatekereza aricyo iyo niyo pozisiyo yanjye ku byerekeranye n'amasezerano ari hagati y'Ubwongereza n'u Rwanda ntabwo nshyigikiye yuko haba agasubizo agace k'agasubizo nka kariya hagomba igisubizo kinini kandi abanyafurika bakicara barebana mu maso bakavugana ukuri abaperezida cyane cyane kiriya kibazo bakagisubiza Kagame n'umwe muri bo kuki baceceka kuki nta ruhare bagira gutya ngo bahagarare muri Union Africaine bavuge bati iki kibazo tugisubize gute aho niho ho kwibazwa
urakoze cyane urakoze ngira ngo ibyo bavugaga mu kanya wenda dusobanurira dukurikiye ko bavugaga nk'ibyo muri Libya nuko Ubwongereza bo buvuga ko HCR ifite ikintu cy'uburyarya yo ivuga ko ari amasezerano atarakwiye kubera ko mu Rwanda batubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu noneho Ubwongereza bugasubiza butese gusuba uburyarya bya muri Libya ko mwabisinye byo nibyo wasobanuraga rero uti muri Libya we wenda hari abanyafurika benshi barimo babayeho nabi bwari uburyo bwo gushaka uburyo babavanayo atari ko abambutse mu Burayi ubundi bagombye kubareka bakiga ikibazo cyabo ariko batabohereje nanone mu bihugu byakoreye nk'u Rwanda kandi harimo ibibazo bitoroshye birimo n'ubukene tugiye kuganiraho mu kanya harimo n'ikibazo cyo guhutaza uburenganzira bw'ikiremwa muntu ngira ngo wenda unyemereye ingingo twayivaho kuri ya indi ya kabiri harimo ibibazo bibiri harimo ikibazo ubutegetsi bw'u Rwanda ngira ngo ni minisitiri w'imari wabivuze yavuze yuko mu isanduku ya leta harimo amadovize makeya ashobora gukoreshwa mu gihe cy'amezi ane yonyine hanyuma tukongera kumva abantu bashinzwe uburezi mu Rwanda bavuga yuko gutanga buruse ku banyeshuri biga muri kaminuza bigiye kugorana kuko ngo ingengo y'imari hari yakwishyurira abantu 2007 gusa ku bantu 46 bujuje ibyangombwa byo guhabwa buruse urumva rero ni ikibazo kitoroshye ukongeraho n'ubukene tumaze iminsi tubona abantu bicwa n'inzara abantu bahora batata inzara ndashaka kukubaza ikibazo globale kuri ibyo bintu iki kibazo urabona kizakemuka gute bwana ringira abakunzi uri inararibonye uzi ibintu by'ubukungu ngira ngo wabaye no mu home d'affaires ngira ngo ushobora kubimenyereye cyane ni iki cyakorwa kugira ngo ikibazo gikemuke ese giterwa n'icyo ahubwo wenda n'igaruka no kuri bya bindi by'imitegekere mibi no gucunga nabi utwa rubanda
rakoze ikibazo cy'ubukungu butifata neza ni ikibazo kirekire nacyo kiri mu miterere y'u Rwanda ni rimwe na rimwe n'ubu akenshi kandi kikanaterwa n'ubumenyi bukeya bw'abategetsi bashinzwe kuzamura ubukungu bw'igihugu icyo nicyo icya mbere kibanze kuko igihugu nk'u Rwanda iyo umuntu ashinzwe ubukungu agomba kubanza akareba ngo amafaranga cyangwa se ubukungu bwabyo buturukanye ubukungu kubaka ubukungu bwubakwa n'umutungo kamere cyangwa karemano w'igihugu ukongeraho abaturage umurimo w'abaturage noneho ukongeraho isoko no kuvuga amafaranga bya bindi babyaje mu mutungo kamere babikuye bakabibyaza amafaranga y'amafaranga akaba ariyo ahemba babandi bakoze agasubira akagura na bya bindi biva hanze kuza kutunganya wa mutungo kamere wa bukungu kamere tuvuge niba ari amabuye y'agaciro tuvuge ntibazakubeshye ngo bakubwire ngo nta bukungu karemano u Rwanda rufite u Rwanda ntabwo Imana yasimbutse Tanzania ngo ijye muri Congo nta bukungu karemano ihafite hari gasigereti na kurutaburiya zirahari hari zahabu hari ibyo wenda wibagiye ikindi yuko nabaye no mu nteko muri komisiyo y'ubukungu n'ubucuruzi nagiyemo mbishaka nshaka
yego nabyo bagiye kukumbabarire
yego oya nuko ndagira ngo nkubwire ku byo nkubwira mbifitiye nagize igihe cyo kubikoramo no kubimenya no kubibona noneho rero nibi u Rwanda rufite gaz metane rufite ziriya migezi ishobora kubyara amashanyarazi agacuruzwa hirya no hino u Rwanda rufite ariya amabuye bashobora gushyira hasi bakayakoresha imihanda kugira ngo bajye kwirirwa batumira gudore yo gukoresha kaburimbo gusa bafite itaka bashobora gukora bakaribyaza amategura agasakara amazu aho kugira ngo basakaze amabati avuye hanze urumva kubyara no gukora ubukungu ntabwo bigomba amahanga ibyangombwa by'ibanze birahari ntabwo uzajya kubumba amatafari cyangwa kubumba amategura ukoresheje ibigombye byo hanze ntabwo abantu kubura amata yo kunywa bakabura ibishyimbo byo kurya ntibigomba amahanga ubutaka burahari none ikibazo gituma ibyo batabikora ni iki ikibazo gituma bidakorwa icya mbere ni mu gupanga nabi gukora planification nabi no kwigisha abaturage kugira ngo ibyo bikorwe icya kabiri ni ukuburabuza abaturage hirya no hino mu ntambara z'urudaca yuko babandi bakagombye gukora ibyo ngibyo icya mbere bagombye kuba bafite umutekano bakaba batereye mu mutima noneho batabungabunga ngo babunge hirya no hino batavuga ati ndaraye ejo sinzirirwa hanyuma bakigishwa gukora kubyaza bwa bukungu karemano ibyo bakeneye ibirenze ibyo bakeneye bakabyohereza hanze urumva rero niba abaturage kuva muri mirongo tuvugire da muri mirongo urwenda baherahera birukanka mirongo itandatu ku ijana ry'abagabo bari mu Rwanda abatarabaye abasirikare ngo bicwe babaye interahamwe cyangwa se inkotanyi nanone barica abandi baricwa abandi baricana abagarutse bajya mu magereza bashyirwa mu magereza abagore ntibirirwe bakora bakirirwa baba bagiye ku guhahiriza mfubyi zitarerwa nubwo zanarizwe ntizirerwe ngo zihabwe uburere ni ukuvuga kuko bwa bukungu wakagombye gukora bakagombye kubukora bakagombye kubukora nta nubwo babukora kuko nta wukora ahangayitse ikibazo kiri mu ku niyo batanahunga bakazugashyira abantu mu Rwanda ukababwira yuko nge narahabaye narabibonaga igihe abantu badatereye ntibashobora kuba ku bukungu igihe abantu bamwe bakirimo gusahurira mu nduru ntibashobora kuba ku bukungu igihe abatashye tuvuge ku gice kinini buriya ubu u Rwanda rimwe na rimwe hari akantu gatoya wavuga keza kabaye nuko abatashye nibuze bo bafite imiryango yuzuye abatahutse bavuye hanze baratangira bagira Imana yego rimwe na rimwe barasahura ibyari aho ngaho bagira gute ariko birabicaza baratangira bashobora nibuze gukora kuko bari batekanye nta bwoba bari bafite naho abari mu Rwanda ndakurahiye nibuze ukabije wavuga uti 30% y'abanyarwanda bari mu Rwanda bari mu gihugu bari abantu bashobora kuvuga ngo urabicazaho kuba ku bukungu bw'igihugu ubwo kuko ntibarezwe neza abagore n'abapfakazi abagabo bahari bafite ubwoba bwo gufungwa noneho no kwirirwa mu manza bajya kuburanira ibyabo byagize gute kuzageza akaduruvayo kwirirwa bakozwa biriya karasira yaririmba ngo cishwa ntabwo ari ukubeshya wenda nubwo nta nubwo abivuga byose uko bimeze ngicyo ikishe ubukungu bw'u Rwanda u Rwanda rutazakira u Rwanda ntibushobora gukira ubukene hatari habanza abantu ngo baterere mu buryo bwabo bahabwe programu nyayo bigishwe mu buryo nyabwo bashyireho ubutegetsi bubakunze bushaka kuko abantu bagira aho bigeza iyo bagifite aho bigeza nibwo bahageze igihugu nibwo bashobora kubona amafaranga yo gusora igihugu kikagira yuko amafaranga iyo uvuga byerekeranye n'ingingo y'imari ya leta ingingo y'imari ya leta ubundi kubona ingingo y'imari ya leta yakagombye kuva mu misoro ikava mu mutungo bwite wa leta hari amasosiyete cyangwa se ibikorwa cyangwa ibindi amaserivisi leta ibishobora gutangwa akaza ariko ubundi iyo rero n'umutungo wa leta ntitukajye twibagirwa kuko ubundi abari uw'abaturage ntabwo abari uwa leta ntabwo abari uwa perezida n'abaminisitiri abari ibyo bacungira abaturage abari umutungo w'abaturage niyo bagiye gusaba amafaranga nk'uko bimeze ayo mafaranga bavuga ngo araza mu Rwanda n'imfashanyo bagenda mu izina ry'abaturage nanakubwira ko nta mafaranga basaba arenze 60% ry'ingengo y'imari ya leta ni ukuvuga ko amafaranga atunze abanyarwanda ni ugusabiriza ku batunze kandi noneho kwa gusabiriza ku batunze bikagaruka ya mafaranga bakayangiza bayanyuza mu bikorwa bitari ngombwa nk'ibikorwa byo guhora bashyigikira intambara ese ubundi priorite ikibanze amafaranga cyangwa ubukungu bw'abanyarwanda cyagombye gukora ni iki byagombye kuba ari bituma abanyarwanda bubaka ubukungu bashyiraho umutekano wabo bakubaka ubukungu iyo abantu bamaze kubaka ubukungu inzara iratambuka irahita niba rero amafaranga cyangwa umutungo w'abanyarwanda aho kugira ngo bajye no kuwushaka rwa rubyiruko n'abo bantu ubashyize mu gisirikare ni ukuvuga ntabwo barabyara ubukungu abandi ubashyize mu kurinda gereza ntabwo barabyara ubukungu abandi ubasaba ibyo bari bafite ntabwo barabyara ubukungu abandi ubabujije uburenganzira bwabo kwisanzura ntabwo barabyara ubukungu abo baturage bandi abasigaye ntubigishije ibyo byose ngo bige nibuze nibwo ndaza kubigusubiza kuri iki kibazo wavugaga cy'amaburuse ngo bige nibuze ibizatuma bashobora no kuyobora abandi no kubagiriza aho abanyarwanda rusange bakwivanga bakikurira igihugu mu bibazo gifite ndatekereza kuko nshobora kuba nguhaye ibisobanuro byerekeranye uko bakora ubukungu ahavuka anahabya
hari icyo wenda waruvuze cy'amahitamo mabi ku byerekeranye igenamigambi bya planification urabivuze ntekereza ingero ebyiri ejo bundi numvise minisitiri w'intebe asaba amakoperative y'abahinzi ngo kureka abaturage bakagira akise ku myaka yabo urumva nabyo hari koperative kuko hari navuga yuko leta ikenesha abaturage ibishaka amakoperative ujya guhinga ibirayi cyangwa se umuceri hanyuma wahinga ukajyana muri koperative wowe wahinze uwo muceri cyangwa ibyo birayi ukazabona ibyo kurya bikugoye ibyo numvise na minisitiri w'intebe abivuga ni ukuvuga ko icyo kibazo kirahari kandi barakize urundi rugero rumwe ni hari umuvandimwe twaganiriye mu minsi ishize noneho ambwira wariya Gitarama gisigaye yitwa Muhanga hari igishanga cya Rugeramigozi murakiza benshi hari imanutse Kabgayi ugiye guterera Karama ka Shyogwe kiriya gishanga ubundi kiragamo ibijumba cyane abaturage bahingaga ibijumba bakavanaho ibyo barya bagasagurira n'amasoko ku buryo biriya bigo byose mubona bya segonderi biri hafi hariya bari seminari ari ikigo cya infirmieri cyahoze ari Saint Joseph ari iby'Ishyogwe ari byo mu by'Imana kiriya gishanga cyarabatungaga boherezaga ibijumba abanyeshuri bakabona ibyo kubatunga noneho ubu ngubu ntabwo bakihahinga ibijumba ngo baravuze ngo bahinge nk'umuceri baryamo umuceri none nabwo byaranze none n'uwo muceri ngo bagiye kuwuvanamo kuko ngo babonye hari ibumba ryiza bazajya bakuramo bakajya ngo gukora amasahani y'amadogo urumva rero nibyo nk'ibyo bya mauvaise planification wari urimo uvuga ni shwambi kutareba inyungu z'abaturage ukareba wenda inyungu z'abantu bake cyane byakwanga kandi nabwo ntubone yuko wibeshye ngo ushobore kuba wakwikosora wakomeza nagira ngo nkunganire kuri icyo wari uvuze cyane
urakoze kunyunganira ariko rimwe na rimwe hari igihe iyo ubirebye neza mu Rwanda ikibazo mbona rwose gikunze kumbabaza ni uko nta bategetsi bakunze igihugu baba hari kuko iryo jirajira ryo kujirajira abaturage aho ubundi nta nubwo ushobora kubwira umuntu icyo ahinga n'icyo abakunze ni nacyo abazi ntabwo aribo bakagombye kumuhitiramo icyo ahinga ibyo bintu rero byo kubajiragiza ngo nimuhinge gutya nimugurisha hariya rimwe mwe kugurisha ubundi mwe kugira mute ntabwo bigomba kubaho mu itegeko ibyo ni ibintu bitajya bibaho nta hantu bijya biba ku isi ujya muri koperative kuko ubishaka kuko ubonye uzabibonamo inyungu kandi bakugaragariza bagusobanurira bakwereka ko uzabonamo inyungu ariko umutungo w'umuntu ni ntavogerwa ubwo rero hari ibintu abantu bakwiye kwibazaho njye nkunda kubigarukaho ikibazo kiri mu Rwanda ni ikibazo twakagombye kuzatekerezaho nk'abanyarwanda bashaka kugira ngo dukemure burundu ikibazo cyo mu Rwanda hari iki kibazo cyerekeranye na no kubyi u Rwanda rwarategetswe ni navuga abaheza nguni b'abatutsi badafite ntabwo ndi umuntu wironda koko ariko ndi umuntu ukunda kureba ibibazo uko bimeze badafite n'isano badafitanye isano na gatoya n'abaturage bashyizeho izo porogaramu zo gushwirashwiza kunyuranyuza hirya abaturage nuko abanyarwanda benshi ntabwo berura ngo bakubwire ibibazo nk'uko nguko bavuga nk'uko ngumba nkubwira hari ikibazo kirekire cyane cya porogaramu usanga ibikorwa bisa naho ari ibintu bihishe ntibivuze abantu kubyibaza n'uko batabivuga bavuga bati ibiriya byo kubuza abantu guhinga ugasanga abantu bakennye bageze naho barwara amavunja naho bagize gute bakabona biterwa n'uko abo bayobozi n'abo n'icyo gice cy'abaturage wenda ubu bigeraho bikabananira nuko hambere u Rwanda rugisubira intambara ikirangira tuvuge ibyari byarakozwe n'ibyarasahuwe byashobora gutunga abaturage none ku buryo umuturage nko muri iyo kategori ya kabiri abona avuga ngo nabahutu kategori ya kabiri mu baturage bari abaheza nguni b'abatutsi benshi bari mu butegetsi bakavuga ati imishinga ntitureba nti bakaba bo kubanyuzanyuza hirya kubakwirakwiza hirya bagahora bakwiye imishwaro icyo ni ikibazo abantu baterwaho ngo bakivugane cyongera kikiyongera kuki kikiyongera ku rwango kwangana kwa moko ari mu Rwanda bakaba barabishyize muri politike kugira ngo bamwe bazahore barashwirashwiye icyo kintu ntikivugwaho cyane nkunda kubona abantu bavuga mu gushaka kurira gushaka imyanya ya politike kureba kagiyeho umunsi bagakwiye ariko icyo njyewe nicyo kibazo cyonyine mbona mu Rwanda ni naryo kosa rinini FPR ikora yangirije igihugu ahazaza imbere kutakura kiya kibazo mu nzira kandi icyo cyatugejeje aho cyatugejeje ni icyo kibazo mbona cyongera kikajya mu nzego zose z'ubuzima kigatera izo ntambara bakazagira ubwo bazijyana muri Congo kigatera ibyo nyine byo gushwirashwiza abaturage ugasanga abanyarwanda barizengurukaho kandi bazengurutswe n'icyo kibazo cyo kutagira ubutegetsi bushaka gushyiraho umuterero guterera kw'abaturage gutekana no guterera kw'abaturage muri no mu bitekerezo no mu mitima yabo ari bwo utabyubakiraho ngo uzavuge ngo abantu babonye ngo abantu bubiwakiye ubukungu koko na aho ngaho icyo nicyo mbonera munsi yaho ibyo bya planification biraza ariko bigomba kubanzirizwa na politiki yo kuvuga ngo duce burundu intambara ziri hagati yacu abanyarwanda ntabwo wakubaka ubukungu wumve ejo uzasenya wumve ejo ntawe uhagaze ngo wubake ubukungu bw'igihe kirekire urakoze
aya nibyo birumvikana hari icyo wari wavuze cya za buruse kuri bukigarukeho ndumva ntacyo gikomejeho
nuko ubwo rero ku cyerekeranye na buruse zidahagije bwo icyo navuga ni uko nta na hano mu igisubizo bagomba kugishakira ahandi nta na rimwe buruse zishobora guhaza abanyeshuri bose ahubwo bashakisha nyine uburezi bugomba kugenda bubangikiranye buteganye n'ubukungu kimwe cyubaka ikindi iyo rero igihugu gifite planification gifite iteganyamigambi ryiza bakora bubaka za entreprise bakrea za entreprise entreprise sinzi ko mu kinyarwanda uko umuntu yabivuga bubaka mbese ibikorwa bibyara akazi bitunganya ibikorerwa mu gihugu icyo nicyo cya mbere iko bubaka rero izo za entreprise niko izo za entreprise ayo masosiyete atanga akazi akagaha babandi badashaka gukomeza za universite icyo ni uburyo bwa mbere uburyo bwa kabiri bagomba kubaka amashuri menshi y'imyuga nuko izo za entreprise zikenera abamekanisiyen zikenera ababaji zikenera abaelektrisiyen zikenera ibyo ntabwo bigomba kujya muri universite ni ukuvuga ko ntibiba bigomba buruse icya gatatu noneho no kuzamura ubuhinzi bukava muri buriya bw'ubuhinzi bw'isuka hagakorwa ubuhinzi ibyo bita agriculture cyangwa ubworozi industriyeri ni ukuvuga gutangira gukora mu rwego rugari rukenera gukoresha amamashini kugira ngo umusaruro ubyuke ari mwinshi nubwo u Rwanda rumeze kuriya bavuga ngo bufite ubutaka buto bitaweho bikigwa neza buri munyarwanda akahinga ahe bakamwigisha uburyo ahinga u Rwanda abaturage b'u Rwanda bangana n'abo Ububiligi ni igihugu cyihaza ku biribwa bikanabijyana hirya no hino ubworozi nuko n'ibindi kuzamura ubuhinzi n'ubworozi kuko nibwo ubundi niyo mirimo y'ibanze yoroshye y'abaturage babonye icyo barya nibwo bashobora kujya gukora bikitabwaho noneho cyane ko nk'ubworozi nk'inka nge nabikoze nabizi inka niyo ni rwo ruganda rwa mbere rubaho inka ifata ibyatsi ni ibintu biba byimejeje ibyaremwe n'Imana ikabibyazamo amata ikabibyazamo ifumbire ikabibyazamo n'inyama nta gitabwa kimwe urumva rero nta n'ikiruhije cyago kandi abanyarwanda n'abantu bamenyereye korora ariko bashobora no kubikora mu buryo biba byiza bikabyara ubukungu bundi bakabikora ku buryo n'amata n'amaforomaje n'inyama bashobora kubijyana mu bindi bihugu bikabyara amafaranga yo kujya gukora ibindi bindi aho rero noneho ya za buruse kuko zikazahabwa abana n'abanyeshuri bazakenerwa gukora mu bintu by'ubumenyi buhambaye cyane ari by'ubushakashatsi ari ibyo byo kwiga amategeko mu buryo bw'ubuhambaye ntabwo igihugu gikeneye abantu bose kwiga universite n'ahangaha iburayi ujya ubona ko abanyafurika baza naho muri amerika baraza bagahabwa akazi na ndetse uburayi budafite abanyafurika bwahomba nubwo babeshya ngo ntibashaka abantu baza mu rwanda wabonye mu bwongereza mu minsi isize babuze abashoferi bari bakeneye abashoferi b'amakamyo 10,000 ubwongereza burahagarara abashoferi b'amakamyo gutwara kwiga gutwara ikamyo ntibirenze amezi 6 ubwo rero urumva rero ko ikibazo gihari nuko ahubwo ni ikosa gushakira ngo abana bose amaburuse ntabwo ari byo nibashake uburyo bashyiraho amashuri y'imyuga ko abantu bose ntabwo bashobora kwigira ku buryo barangiza bayihereye ku myaka ya 5 kurenza ya 6 ya sogonderi ngo bajye hirya nibashyireho nibubake nibarike ubukungu bw'u Rwanda ekonomi ze libre abantu bagende bubake inganda niba bamaze no kuzubaka ze gusenywa kuko ni nacyo kibazo cya politiki mbi basenya za nganda zagashoboye guha zagashoboye gukoresha ba banyeshuri baba batarangije na za universite cyangwa se n'abazirangije nibuze ngo babone akazi icyo nicyo aho niho hari ikibazo ikibazo dufite rero ni ubutegetsi bubi ntabwo ikibazo dufite bubi buba bubi kubera gukora nabi cyangwa buba bubi kubera ubuswa cyangwa buba bubi kubera ko bwicariye kuri politiki itari iyo kureba igihugu ahubwo ari iyo kwirebera uburyo bakwihagarikaho bakagumya gusobanura impamvu ki bafite ubutegetsi kubera iki kuko ubutegetsi ntabwo ari ubw'abaturage se abaturage baba baragushyizeho nicyo kintu tugomba kwicara uzagumye ukusanya urubyiruko murebe uburyo mwasubiza ibibazo nk'abasore wenda twabagira inama umuntu akababwira mu buryo buri detashe cyangwa akagera gute ariko abantu bakiri batoya mwiyumva ko mu kugihugu ari icyanyu hari byinshi mwaba mutazi yego by'ubumenyi cyangwa se mushobora no kuba mufite ubumenyi ariko ku nk'ibyo umuntu yakwita global management cyangwa se nk'ibi bashobora kwita makoro ekonomi kurebera mu gihugu nawe ukaba wavuga uti ngiye kugitegeka nagitegeka gute aho ngaho niho mugomba gutangira mukagera mugatangira kwiga kuba abategetsi mwese mugatangira kwiga kumva muri abaperezida b'u Rwanda cyangwa abafurika aho niho mugomba niyo ntekerezo mugomba kugira kumva ko uwo ari wese ashobora kuba perezida ko atari privilege uwo ari wese wafashe imbunda cyangwa wagize gute ahubwo kwa ari uwo batoranya mu bandi kubera yuko afite ubushobozi bwo kuba igihugu yakiganisha aho kigomba kugana
urakoze cyane ngira ngo wenda ibyo uvuga ni uko ikibazo ni ikibazo cya rusange ntabwo ari sekitori n'iyi cyangwa urwego runuru ruzirambye ngira ngo ni hose nuko twavuga ku kibazo cy'ubukungu dahere tuzakigarukaho no mu kiganiro wenda tuzagirana n'undi mutumirwa arasomene kosheni kuko ubungubu numvise ejo wundi batangaze yuko ngo imibare y'ubushomeri ngo yavuye kuri 24% irazigera kuri 17% 17% nabyo ni byinshi uretse ko iyo mibare nayo ari bya bindi bita gutekinika kubera ko urebye mu rubyiruko abantu bafite akazi ni bake cyane ntabwo iyo uvuga abantu bajya ku ishuri n'amashuri y'imyuga bashyizeho ngira ngo nicyo bashyiraho ziriya zitwa za nine byari bigamije ariko nta musaruro bitanga kuko n'abarangiza nyine nta kazi babona. Muri cya kiganiro twavugaga tugitangira ikiganiro Paul Kagame yagiranye n'abanyamakuru i Doha muri Qatar yagarutse ku kibuga cy'indege cya Bugesera. Kibuga cy'indege cya Bugesera avuga ko umwaka utaha uzarangira kirangiye cyuzuye ndetse n'uyu nguyu wa 2023 ukizaba kirangiye ku rwego rwa 70%. Kuko Qatar niyo ifatanya n'u Rwanda kubaka kiriya kibuga kandi bagafatanya no muri bya bintu by'ubwikorezi bw'inde byo gutwara abantu mu ndege bya Rwandeya. Nibyo ngibyo bavugaga rero sinzi niba gushyira imbaraga cyane kuri Rwandeya cyangwa ku kibuga cy'indege cya Bugesera ariko cyaza ari cyo cyaza mu rukungu rw'u Rwanda. Ora byumvuta.
Kuba icyo kibuga kigiyeho kigakora byaba ari byiza kuko gitanga akazi. N'ubu ngubu abarimo bagikora abagikoraho barimo bacyubaka bagira gute nizere yuko wenda hari n'aba rwiyemezamirimo b'abanyarwanda barimo bagikoramo kiratanga akazi. Ntabwo nabitera amabuye gutyo. Icyo cyagombye kuba kimwe mu bikorwa byinshi byagashoboye kuba byabaho byunganirana ubukungu yuko kuba yari huse bakavuga ngo bashyireho ikibuga cy'indege bifitiye impamvu bafite impamvu bari babishatse. Kuba u Rwanda ndabyibuka tukiri nkiri no muri politiki aho ngaho u Rwanda hari ibitekerezo byatangwaga kuko u Rwanda rwaba ari hub ni ukuvuga ihuraniro ry'akarere ihuraniro igihugu cya mbambeze nk'ipfundo rya za serivisi muri Afurika muri Afurika centrale. Bakabivuga rero yuko kugira ngo bikunde ari uko habaho ibyo bya bavuga bati ubukungu bwo mu Rwanda tubuganishe he. Ese u Rwanda rugomba kuba rusuruse ubukungu rusuruse ya mbere yagombye kuba tuvuge nk'ibyo navugaga byerekeranye n'ubukungu karemano kubicuruza bakavuga bati nta buhari bakavuga bati nta buhinzi bagenda bahera aho ngaho baravuga ngo u Rwanda rekaba dukorera orientation y'ubukungu igendeye kuri za serivisi nk'uko ubusuwisi bumeze nk'uko ubirigi bumeze nuko nguko basha cyangwa se ziya za Singapore cyangwa n'ibindi nuko niho byaturutse nicyo niho babitangiriye bavuga bati kuba hakuba ku kibuga kinini cy'indege byaba kimwe mu byazasubiza ibibazo bihari noneho kuko u Rwanda rutegereye inyanja rukazaba ahubwo rwazajya rugira indege nini za kargo zijya gufata ibintu hirya no hino rukabizana mu gihugu noneho bya bintu ari ziba za matière première cyangwa biba n'abagenzi cyangwa baniki bakaza bakuba ku bukungu mu gihugu. Ntabwo ubwabyo ari bibi ahubwo nuko hagombye priorite zindi nyinshi zigera zituma ubukungu butuma abaturage benshi bakira nazo zikitabwaho. Ndavuga nk'ibyo by'ubuhinzi ubworozi bibuza abaturage kwicwa n'inzara bidakiza gusa abo babiri batoya batatu batanu bakora ku kibuga cyangwa se bakora muri serivisi za leta cyangwa bakora kwa mwene wabo kanaka. Wa rwiyemezamirimo w'umuturage nawe ushaka kuvuga ati isambu yanjye ni bya bibi uwo niwe wari ukwiye kwitabwaho akigishwa bakamwegera bakareba icyo akeneye hanyuma hagati aho ngaho ubukungu bukagenda bwiyubaka. Ariko ntabwo icyo gitekerezo cy'ikibuga cy'indege cy'i Kanombe nta gitera amabuye kiba ikibazo kuko kiza kigongana n'ibindi bibazo bisanzwe biri aho ngaho.
Ubwo mubitekerezaho muvuga ko indege za karigo zazajya zijya kuzana ibicuruzwa hirya no hino ntabwo mwatekerezaga ko ibyo bicuruzwa byaza bihenze cyane kurenza ibije monyanya
bize monyanya ibwo ntabwo ari cyo cyonyine iyo bavuga herb herb bavuga uruhurirane rwa za service donc ibwo no kuvuga ikintu kuvuga yuko hategerezwaga naziriya za gari ya moshi kuzana gari ya moshi n'ibyo bintu bikajya byaza bivuye Dar es Salaam bikagera i Kigali icyo nacyo cyarategerezwaga cyari mu ishinga yagomba kubakwa vuba na vuba ahubwo ikibazo cy'uko nk'ibyo ngibyo abo ibyo byabaga byari kuba byakozwe hari n'inganda zakozwe zibyara ibintu bigurishwa nk'amafaranga menshi tuvuge iyo haba umutekano nuko abanyarwanda bitega imitego ibyo baba bamaze gukora hari byashobora kuba kugenda bisubiye bigiye mu mahanga bigiye mu ndege bitavuga kuko icyo gihe biba bidahendutse nako biba hari ibicuruzwa bigenda n'indege ntabwo wazajya gucuruza za shokora ngo uzijyane mu bwato keretse uzijyanye mu ndavuga izi za shokora barya uzijyanye mu bwato buri frigorifiye cyangwa buri mu makonteneri frigorifike hari ibintu byinshi kuba byari kuza kunganira ntabwo bivuga kuko ari bwo buryo bwonyine bwa transport bwari buteganyijwe ahubwo ikintu batinzeho kandi cyagombaga kandi nacyo cyagombaga njye numva cyari priorite nini n'ikiriya ni icyo kibazo cya cargo ariko nanone kikongera kikicwa n'uko nta politike y'ububanyi n'amahanga bagenda bigonga mu Rwanda nzizi hari nonese niba urimo utukana na Uganda ugatukana na Tanzania ya gari ya moshi ya programu ya gari ya moshi izagomba kunyura muri ibyo bihugu izakomeza izajya imbere gute ntabwo ikibazo byari ibyo si ukuvuga yuko hari programu rusange hari ibintu byatekerezwagaho rusange ariko byose byicara kuki byose byicara gutuma igihugu kigira stabilité politique na stabilité mu mitwe n'imitekereze y'abanyagihugu
bon buriya numvise biriya bintu Paul Kagame yavuze ko ikibuga cy'indege cyenda kuzura ndavuga nti wende ubwo tuzabibora tubibonye kuko hari byinshi apromete hari byo uvuze ko wa mugani hari imishinga batekereza rimwe na rimwe ukabona ina nziza ni na myiza nako ariko ukabarwa aho yarengeye urumva uwo nguwo utubwira ko ikibuga cy'indege kizuzura umwaka utaha 2024 niyo wari wijeje abanyarwanda mbona kubone uko hari gare ya moshi izava muri Tanzania ikagera i Kigali ariko na mbere y'uko batekereza kuri gare ya moshi izaza ikagera i Kigali hari umushinga wa kera cyane kugira ngo watangiye no ku butegetsi bwa Habyarimana umushinga wagombaga gutuma amakamyo yo mu Rwanda aho kugira ngo ajye ku cyambu cya Dar es Salaam cyangwa Mombasa yagombaga kujya gufata ibicuruzwa ahitwa Isaka muri Tanzania hafi ya Kigali umushinga waruhaye ni ukuvuga ko kubera ko n'ubundi hari gare ya moshi ziza zigeraho ngaho ziturutse Dar es Salaam baravugaga bati Tanzania yabahaye ahantu bazubaka amadepo aho ngaho Isaka bavugaga bati ibicuruzwa bizajya biza bigera Isaka n'ibigera Isaka noneho amakamyo yanyu y'i Kigali aze kubifata aho ngaho byari byoroshye umushinga rwose bibuka no kubwa FPR barawuropronye ariko ahantu warengeye ntiwambaza nabo nicyo kibazo cy'imishinga utamenya birengeye sinzi rero niba icyo kibazo cya nubwo kibuka kirimo kubakwa turabibona wenda ashobora no kuzamo birantega nta wamenya
harimo byo barabyihutisha ndatekereza kuko bakeneye ababazanira intwaro ibyo byose ntabwo birimo bizamura ubukungu bw'u Rwanda barabikeneye vuba kuko u Rwanda rwasubiye mu ntambara bakeneye kandi bakaba batashaka bumva batanyura muri Tanzania batanyura aho za Uganda bahanyuza intwaro hari igihe babafungira ikiriya kibuga cyo baragikeneye banga babikunze bazagikora vuba ahubwo ikibazo icyo ngicyo cyo kujya cya Isaka kuko nibyo uvuga ni umushinga watangiye kera cyane kandi wari kugira igihugu akamaro ariko nk'ibyo nyine tuvuga igihugu iyo gifashwe n'abantu bafite ubutindi mu mutima akenshi hari n'igihe bahitamo kugira ngo bigure amakamyo yo kuzajya ajya Mombasa andi ajye i Dar es Salaam kuko abandi bakarya ruswa kuko ayo makamyo bayungukiramo igihugu kikahombera ariko ba nyiri amakamyo n'abategetsi ari abacuruzi n'abategetsi yuko aburya amakamyo menshi ubona ntabwo akenshi aba ari n'abacuruzi gusa aba ari n'abategetsi ibyo ni ibibazo byinshi n'ibibazo byinshi by'imitegekere mibi nyine bishaka igihugu kishyiraho amategeko kikayubahiriza kandi igihugu kikayoborwa n'abagikunze n'abakunze abaturage bacyo
ubwo niko byagombye kugenda ariko siko biri ubu ngubu reka rero nibunyemereye muvandimwe ringira abakunzi tuze kuri ya ngingo ya nyuma dusoza ikiganiro ukurikira amakuru yo mu karere kacu n'igihugu cyacu ubona ko u Rwanda na Congo bikomeje kurebana ingwe ndetse hari n'abavuga yuko bashobora kuba barimo barundanya ingabo mu burasirazuba bwa Congo bashaka kubona imirwano ibyo rero bituma abantu baterana amagambo njya nkurikira cyane abantu bashyigikiye ubutegetsi bw'i Kigali amagambo bavuga rimwe na rimwe ukabona wagiye kurengera nibyo twavuze rero ko hari ikiganiro cyanyuze kuri televiziyo y'u Rwanda harimo abagabo babiri barimo uwitwa ngo Gasominara hari n'uwitwa Vode Uwiringiyimana w'umusenateri bavuga yuko ingabo z'u Burundi zagiye mu burasirazuba bwa Congo mu rwego rwa ziriya ngabo z'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba mu Burundi ubwo ingabo zabwo zaba zifasha umutwe wa FDR zifatanyije nanone n'ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Congo zikaba zifatanya kurwanya M23 ibyo bintu barabivuze bituma hazamo ikintu kimeze nka krize kuko abayobozi bwa RBI bwa Orenforo ya kera bwavuze yuko bwitandukanyije n'amagambo yavuzwe kuri televiziyo hanyuma ingabo z'u Burundi nabwo na k'ubutegetsi bw'u Burundi buvuga yuko ingabo zabwo zitari muri Congo gushyigikira uyu n'uyu ko buri naro kadre y'amasezerano igihugu cya Congo cyagiranye n'izo ngabo z'ibihugu bya Afurika burasirazuba ko bifite kadre bigenderamo ngira ngo warabikurikiye ngira ngo urabona ibi bidashobora guteza indi escalade yatujyana mu bibazo biteye ubwoba
urakoze ibibazo byo twabigezemo ibibazo byo twabigezemo ni no kuvuga amagambo ibirimo bikorwa ni uguhumahuma ibirimo bivugwa ni uguhumahuma ni ukugerageza guhumahuma hari abo bagabo ntabwo bavuze ibyo batatumwe bagira ngo babyumvishe Burundi ko babizi ndavuga wowe Vode n'uwo Gasominari noneho radiyo kuko yari yabahaye ikavuga ngo yitandukanyije nabo none se yarahanwe hari uwahanwe muri abo bantu kuko noneho singenga bitekerezo ni ibintu bavugiye kuri radiyo ni ukuvuga kuko bari babatumiye kuza kuvuga kuri icyo kibazo noneho niba abo bihakanye ejo bashobora no kuza urumva icyo ni icya mbere radiyo yabyihakanye noneho niba n'ubutegetsi bwabyihakanye ariko ubwo iyo umuntu witwa ko ari senateri avuze niba aturuka mu ishyaka ntiyakagombye kujya mu kiganiro nka kirimbirwa ruhame atavuze imirongo migari yuko aza kuvuga ikibazo ni ukuvuga rero kuko babivuze njye ku bwanjye iyo numvise gutyo babivuze babigambiriye kugira ngo byumvikane kandi babivuge cyane biba byo abarundi bashyigikiye FDR bitaba byo kugira ngo leta y'u Rwanda isobanure yumvise abantu ko ufite impamvu zo kujya gutera muri Congo nuko iminsi y'umujura ngo ikunda kuba 40 cyangwa y'umubeshi mu nteko bigeze bavuga mu nteko kenshi ejo bundi bumvaga bavuga ngo iyo barasa kuri ya ndege ya suko imbyo baba bayihanuye ari ibintu byinshi bigaragara kuko mu Rwanda no muri Congo barimo barwana u Rwanda na Congo birimo birarwana wicaye ukumva amagambo avugwa ukareba ibikorwa uwari wese biramugaragarira kuko nta mahoro ahari ndetse nuko Congo byayinaniye ubundi yishobora yakabishoboye kuba yararangije iriya ntambara ikayikuraho igafunga imipaka yamara no gufunga imipaka imana tugira wa mugani nuko hagati aho ngaho wenda imana izaduha umwanya wo kugira ngo hazagere ubwo hazaba za negotiation abanyekongo bari kuzafata igihugu mbiri niba tugize imana niba abanyarwanda bagize imana uretse kuko mbibona njyewe mbona bitari ibintu bizakunda ntabwo igihugu kirangiza intambara iyo mu baturage bwabo bwabo hatarimo umutima w'amahoro ntabwo bibaho intambara ntabwo ituruka ruko abantu babonye inde imbunda iza ruko abantu batekereje badafite amahoro n'umutekano mu mitekerereze yabo intambara ituruka mu mitwe no mu mitekerereze y'abantu ubwo rero icyo nicyo nakubwira ku byerekeranye n'ibyo abo bavuze none ariko ku byerekeranye n'ikibazo nyamukuru cyo kuvuga ngo ese abarundi bafata FDR kuba bafashe FDR cyangwa se ntibayifashe ntabwo ngiye mbona yuko ari cyo kibazo cyereke ari cyo kibazo kiraho ikibazo kiraho nuko banayifashije ibyari byose byarakuruwe n'u Rwanda kuko u Rwanda dubwo n'Ubugande kigeze yabahaye uburyo bacuruzanyaga n'igihugu cye yabahaye uburyo bajya kabiri gatatu na kabira ye babaha uburyo bajya gushaka FDR ese barayinaniwe kuko abarebe yavugaga kuko FDR bazayifata bakayitsinda ko bayitsinze nako ntabwo rero niba uyu munsi bavuga ko abarundi bafashije ibi ndabikubwira nkangira abakunzi ntabwo mbikubwira sindi umunyepolitike ndakubwira nk'umuntu w'icyo ntekereza icyo nanone ni bya bintu biba bikiri muri spectre mu ndorerwamo y'ubwoko ari abarundi bazi uburyo mu Rwanda muri 2015 leta y'u Rwanda yabakonye mu nkokora bazi kuko igisirikare cy'u Rwanda binyuze muri FPR kije umuperezida wabo Ntaryamira bazi kuko ntabwo FPR yari kwifuza na gatoya kuko bari abasirikare b'abahutu bafata ubutegetsi Burundi ibyo niko ibintu bimeze niko biraho ngaho nge niko mbibona bashoboye rero kujya gufasha FDR bana bisabwe cyangwa bumva cyangwa iriho ntabwo byatangaza ari nabyo byasobanura wenda impamvu ki u Rwanda rwaba rubivuga kuriya ariko nanone ngi inkubisi y'amatindira yitarukiriza iyo babanira u Burundi neza ni muri icyo gihe cya 2015 na kangahe ejo bundi ntibabe barafunze imipaka bakaba barabaniye Ubugande neza bakaba barabaniye Tanzania neza nta kibazo u Rwanda rwaba rufite ikibazo rero mbajije niba abarundi barafashe FDR niba ariho babona bafite inyungu zo kuyifasha bazayifasha barwanye u Rwanda barugerere mu kwebo rwabagereye muri 2015 bihereye kuri iyo ntambara ya Congo niba kandi bahagiye bakitwara uko Union Africaine imeze uko yababwiye cyangwa se yagize gute cyangwa se nubwo bahari barimo bashaka gufasha leta ya Congo n'igisirikare cya Congo bakubahiriza amasezerano uko bayasabwa kubuza yuko imitwe yitwaje intambara yitwaje intwaro itarwana u Rwanda nta na rimwe ruzabireba neza ibyo ngibyo nta na rimwe ruzabireba neza ahubwo rurabivugira kugira ngo barukinguruke rushobore kuba rwagumya ku guca intege Congo nta kuvuga rero ngo escalade y'intambara agatinze kazaza n'amenyo ya rugura hari niko bajya bavuga cyangwa yego ariko intambara tuyirimo kandi izakomeza ntabwo intambara na rimwe ishobora guhagarara impamvu zayiteza izahagaraye
ni ikibazo reka twizere yuko bitazagera kure kuko burya intambara ibaye turabizi twese abaturage nibo bahababarira bariya abategetsi binakomeye kubona intambara igeze I Kigali Paul Kagame nta wamubona yaba yafashe indege y'igendeye ariko abaturage baba bapfuye utapfuye yaba yaraye kwa ntambi abana badafite icyo kurya abana kujya ku ishuri byahagaze urumva ni ikibazo kitoroshye ikibazo rero nuko mbona ngewe nta nakanunu k'imishyikirano gahari urabona buri wese afite sezaho ari aho ngabo Paul Kagame n'abakoresha barimo barundi intwaro n'abasirikare benshi hariya ku mupaka kugira ngo bongere barwane ariko na Congo nayo isa niteguye intambara ndetse bakarwana intambara y'amasasu bagashaka n'inkunga hirya no hino kuko kugira ngo no ku munsi w'ejo ejo ku itariki 24 perezida wa Congo Tshisekedi azaba ari mu Bushinwa kandi mu byo azajyamo mu byo azaganira n'Abashinwa harimo n'icyo kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Congo ni ikibazo rero kitoroshye tuzaba tureba iyo bigana ariko wowe ubaye nk'utanga umuti nacyo tugiye gusorezaho ubaye nk'utanga umuti bagufashe nk'umuhuza wowe nka yiringira abakunzi n'icyo wa propose hagati y'u Rwanda na Congo
ubundi hagati y'u Rwanda na Congo nta ntambara ihari impambara iri mu Rwanda hagomba kubanza gukemurwa ikibazo cyo mu Rwanda yuko ni intambara yatangiye ntabwo iyo Congo iyo u Rwanda rugira amahoro ntabwo intambara iba yarageze muri Congo ese nanjye ndagira ngo nkubaze we kuba umunyamakuru ubona kuva muri 90 intambara yari yahagarara mu Rwanda
oya ahubwo wabivuze neza mu kanya uravuga uti ni guhera muri 59 ntabwo irahagarara
wara nuko ngukureye
rwose turabyemera ngo aho ngaho
nuko uvuga rero yuko ntabwo Congo n'ibyayigwiriye Uganda we yaboye yarabimenye ikibazo gisunikira mu Rwanda irangiza ibibazo bya irangiza ikibazo gisunikira mu Rwanda Tanzania yamenye bamenye ubwenge kuva kera bibera aho ngaho ariko ntawakagira umuturanyi nk'u Rwanda ntawe rwose ntawakagize umuturanyi nk'u Rwanda nta gihugu na kimwe muri Afrika kigeze kica abantu ngo bicane kuri iyi abigeho rero abanyarwanda tutabitwa icyo navuga icyo Congo yafasha abanyarwanda ni ugushobora kuba abanyarwanda babanza kwicara bagakemura ikibazo cyabo nibwo Congo izagira amahoro yuko abo bavuga ba M23 barabateragirana rimwe na rimwe u Rwanda rukabakoresha rukabana n'abasirikare rugafata abanyekongo rukabafungira mu Rwanda ruvuga rukabavuza gutaha nka biriya babandi bakiziba n'ibindi ubundi abana abanyamurenge bakabakoresha ubundi ugasanga hagati aho ngaho kandi byose fondasiyo yabiriya byose ni intambara y'amoko yo mu Rwanda benshi banga ndabivuga benshi bakanga kunyumva ngo ibintu nk'ibyo ntibivugwa dufite ikibazo tugomba gukemura cy'intambara hagati y'abahutu n'abatutsi yabaye mu Rwanda twagumye naho i Burundi gituma bigumya kuvugwa gutyo bikarebwa gutyo nuko hari ayo moko yari atangiye kwibonera ibibazo byabo bakabisubiza kandi nayo intambara niyo yicana rikomeye ryatewe n'abanyarwanda bahungiyeyo Congo nuko wenda mbere ntacyo bari bayitwaye ariko ejo bundi aho kuva muri 1996 abanyarwanda bagiye FPR igiye guhiga abahutu ikakuraho mobutu igategekana Congo rwose ntabwo Congo iragira amahoro ikibazo rero ni kubwanje ikibazo cy'akarere kose wageze naho wumva uriya muhungu w'umusazi wa Museveni ahora avuga ngo ashaka ampire hima cyangwa ampire ngo ya Rwabugiri njya kwa ya Rudahirwa nuko ikibazo mbona ni ukuvuga ngo abanyarwanda tuzareba ndyari tuvugane ukuri tuvuge ngo tusasa inzobe turebe imbere aho guhaba mu mateka nuko nguko numva nidushobora gukemura ikibazo cyacu hagati yacu abanyarwanda Kongo nta ntambara izagira none se ko Kongo yari yatanze ko perezida yari yatanze uburyo u Rwanda Uganda n'ibindi bagenda bagakora bagacuruzanya na Kongo ntubona ahubwo ko bamuteje intambara kuko tutarakemura ikibazo abantu barakirebaga bakababwa bamwe baracyashaka kwihorera ngo bavuge ngo FPR yarabatsinze ntibaremera gutsindwa ko batsinzwe abandi bati yatwiciye revolution twari twarakoze muri 59 kandi ubuhake bwaramaze gucibwa nta kibazo cy'ubuhake kigihari ubu hari ikibazo cya ekonomi ntabwo nta munyarwanda ugihatse undi hari ikibazo cyo gukurikiza amategeko niba ngombwa ko abanyarwanda tuzariha igiciro cyo kwishyura ari ukubabarira abanyabyaha bose barimo nabo bavuga bati ni FPR ni ba Kagame ni bande tuzakirihe ariko u Rwanda rugira amahoro rero byo kwirirwa abantu bakubita agatoki ku kandi bagahora mu ntambara bakipoteka ubuzima bw'abana n'abana n'abuzukuru ibyo ni ibintu abanyarwanda tugomba gutangira kwiga kuvamo nuko iyo ni opposition yanjye naho ntabwo navuga ngo Kongo izatera ntabwo Kongo yatera u Rwanda abanyarwanda batayishyigikiye ngo izinjire mu Rwanda ntabwo bishoboka ni nk'uko nanone Kongo kugira ngo izakore mu buto yagombye kujyanwa n'abanyarwanda bagombye kujya abanyarwanda n'abagande niba rero irafite abanyarwanda barimo abo ba FDR niba bakena hari simbizi bahagije irafite abanyarwanda baba baburiwe kuba ari abanyekongo no kuba ari abanyarwanda bo muri kariya karere irafite yo n'abanyarwanda boherezwa na Kigali b'abasirikare nyabo irafite noneho n'amahanga akoresha abo banyarwanda kugira ngo kariya karere kakomeze nyine abanyamahanga nk'uko ubizi bakomeze bibe barusabura mu nduru ariko ibyo bijye byumvikana ntabwo ndi muri ba bantu bavuga ngo intambara ziterwa n'abanyamahanga sibyo badafite abanyafurika bacu bene wacu bakuru bacu barumuna bacu ntabwo intambara zabaho biterwa n'inda nini n'ubucucu bw'abategetsi b'abanyafurika
urakoze cyane muvandimwe iringira abakunzi ngushimiye cyane ibisobanuro byawe n'ubusesenguzi tugiye rero gusoza ikiganiro kandi nizera yuko n'ubutane tugutumira zadukunde bukaza nagira ngo mbere yuko dusoza niba hari ubutumwa bwihariye wagenera sosiyete nyarwanda muri rusange niba hari ikindi waba ushaka gutangaza ngo akanya gatoya utanga ubwo butumwa cyangwa se ikindi cyose ushaka kuvuga hanyuma turahita dusoza
Anise turakoze cyane igihe cyose uzampamagarira tuzajya dushaka uburyo tuganira duhure tuvugane ku bintu bihangayikishije abanyarwanda si wowe gusa n'abantu bose bashaka kubaka barenze ziriya nkombe z'amoko barenze ziriya ruriya ruzi rw'ubwoko ruriya ruzi rw'ibituta by'ibyadutandukanyije kuva kera kugeza uyu munsi nkaba rero ubutumwa navuga ngo bwihariye ni ubuhe ni ukuvuga ngo abanyarwanda ni bya bindi twatangire byo kuvuga ngo nitwige umuco wo kuganira wo kurangiza intambara zacu tutagombye guhatana no kugongana niba nka kuriya iriya initiative yabaye y'abanyarwanda bavuga bati okay reka tugende tujye gusaba yuko Kongo cyangwa se kugira ngo abanyarwanda bagire uruhare muri politiki yabo bitwaje bagendeye kuri kiriya kibazo cyo umwuka muri hagati ya Congo n'u Rwanda cyangwa se iriya mpamagaro yatanzwe na Tshisekedi uko niyo basubiyemo ndagira ngo nsabe bariya bandi bigita ko bari muri opposition batangiye gusa n'ababibona nabi bari gukora ikintu cyitwa politique de la chaise vide bagende bicarane nk'abanyarwanda twese ntabwo ikibazo cy'u Rwanda kizakemurwa n'umwe kandi imyanya niba ari n'imyanya barwanira irahari ahubwo igihugu cyabuze abagikorera niba rero nanone bafite ingingimira kuko bigeze ku Rwanda cyangwa batinyana cyangwa bagize gute bazabe babonye umwanya wo kugira ngo bahure babiganireho ahubwo aho kugira ngo basige intebe yicayemo ubusa ngo avuge ngo ntibakwicara n'abandi banyarwanda ngo hanyuma bashakire hamwe umuti ku kibazo cy'u Rwanda. Ni icyo ngicyo nashaka kongeraho ngusaba rwose nk'amwe b'abanyamakuru n'abandi mufite ibiganiro musaba abanyarwanda kureka guterana amabuye ahubwo batangire kuvuga bati duhure tuganire ku kibazo cyacu. Murakoze urakaramba.
Urakoze ari wowe muvandimwe ringira abakunzi uragira uti abanyarwanda mwige guhana ikiganza muganire kandi niko byari bikwiriye koko. Banyarwanda banyarwandakazi rero mwarimo kurikira ikiganiro cy'urwatubyaye cy'uyu munsi nahangaha kirangiriye. Nongeye gushimira byimazeyo umuvandimwe ringira abakunzi kandi mushimiye nanone ko atwemereye ko n'ubutaha nitumukenera azitabira ikiganiro. Ubwo rero nongeye gushimira cyane mwe mwese mwarimo mudukurikiye, nshimiye abavandimwe ari ku buhanga bw'ibyuma, nshimiye nanone n'abazakurikira iki kiganiro nyuma. Mwese Imana ikomeze ibagirire neza. Murakoze naho ubutaha.